kushare, namba unisaidie kushare.
Hiyo ndo game ya sasa, game ya Insta, grams ama Facebook, pia na Twitter. Less writing rhymes, more taking features. Funny ndo game, watu wanayofanya visasa. Game ya artworks and captions, kwenye mitandao. Promo mwezi mzima, song wanayachia mwezi ujao. Mwezi mzima mambo unisaidie kushare baba lao. Paka nona noma sione naletea madharao. Na ukizingatia kwamba sharing is caring. If force imetulia, itaji kwamba minta share it. Wengine wanafeli, wanaomba unisaidie kushare. Bila ta salam, really? Watu wataka sikize track wa radio. Tuna share tu mapics, kumbe track yenye sio. Bola wala nomba niwasaidie kupost matukio. Na letwa video, nomba bofya links kwenye bio.
Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare. Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.
Samani kani mekukwaza baba lake. Hilo kweli kubalike. Mini analog siyo social network. Nini Instagram ndo imefanya mwike. Mamba photoshoot, I'm not used to. It's such a new thing ila inahusu. Kaso TV, many viewers kwenye YouTube. Many followers on IG ndo utusu. That's how powerful the social media is. Hila daily kwamba kusaidia kushare on social media please. Kila star mesha share bado DJ pig. Piga tana plan B ten immediately. Unawasikia, tunajuana na wajangusa kushare. Nawasikia, tuamevuma na vichupa na vyotea. Sina lawama na frani support ya jahai ni gea. Na kiono meposti na miriposti ntakumegea.
Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare. Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like,
nomba unisaidie kushare.
Text inaingia like 6 in the morning. 6 in the morning. Somebody stress me in the morning. Like,
nomba unisaidie kushare. Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare. Samani brother, nomba unisaidie kushare. Nomba unisaidie kushare. Samani dada, nomba unisaidie kushare. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.
So famous, niko na T-Touch.
Touch, touch,
touch. Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.
Nisaidie kushare, nomba unisaidie kushare.